holiday binji baliwa back holiday binene muliwa muyimu semikono tujibale waliwa batajirina terimu kisa mutono kumsi bulichimunda bachapei wabanga tunakutuka waya wandiba tosinza tewera bira mukama byakuwa debye binji tewera biranga sima mukama tewera bira mulio mwamu pimiranga bwayagala kubanga yamanyi manyi amaso ne bwakuwa manene tegayi watulo ebyo bugaga byofunye wano kunsi ebitalina lina akuwadde nakukusobulamu akufudo wetendo wetutumu laba ebitibwa byofunye okirabangi abalala byebegomba mukama bikuwadde tewera bira mukama byakuwadde byebinji tewera biranga sima mukama tewera bira mukama bakolete binji telimu kisa mutono kunsi kwegwa wadde nakusobulamu kwegwa yambye nakumireza dde okuwa obugaga nememe matira teri mukisa mutono kunsi teri mukisa mutono kunsi tewera bira mukama byakuwa debye binji tewera biranga sima mukama tewera bira